mama.unlux.com.
My fair baby.
Kumba changa chinali chokonda mundu mozi niweo.
Maloto wanga naliwo sakalandi mozi niweo.
Die tizi kondana bisaza dane rizi mfana ifeo.
Olo watoke olo wanyozi siti kwedeseka ifeo.
Chikondi chatu chikale cholimba ngati, ngati. Chisulo chanjanji mamiwe.
Chisulo chanjanji dadiwe.
Ena amabwela
Mapita
Goma iwe ndi ine Tikale bepo mpaja osasu na iwe. Iwe undikonde ine nikukonde iwe tisikonda na mamewe. Iwe undikonde ine nikukonde iwe tisivana behaniwe. Ea, 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 ea. Iwe ndi ine, iwe ndi ine.
Iwe
undikonde ine ndikukonde iwe tisivana behaniwe. Ndawa uza kale antuzo kuzana ndi ifeo, ndi ifeo. Ndawa tuka kale amalumezo kuzana ndi iwe, ndi iwe. Chomwe ndikupe mpa, usasa ndisiye ineyo. Ndikukana kuzatu kwa nidopa mawapa muzi pano ineyo. Mene umandikonde la mapele senti osasisa, osasisa. Mwe tima vanilla na baby osazatika, osazatika. Ulo abwele dima damage. Iwe ndine maleji. Iwe ndine baby mpaga mpaga. Iwe undikonde ine nikukonde iwe tisikonda na mamewe. Iwe undikonde ine nikukonde iwe tisivana behaniwe. Ea, 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 ea. Iwe ndine, iwe ndine. Kukonde iwe tisivana behaniwe.
Yatimbo iwe unite mwe ine namtima wako.
Download great music from amad.unlux.com.